Kukumiria, najua unanipenda, unataka tufunge ndoa. Ushachoka uongo wangu kila siku subiria. Chelewa chelewa utakuta mwana si wako, ila mie siwazi sababu sina kipato. Ukiolewa mchunge sana mume wako, sini wazie mimi utafelisha maisha yako.
Mapepe, mchawi laifu maseke. Nipete
boda boda napitia changamoto, wangu mchumba maisha kiwa gudi. Nitakuoa mchumba asa hivi sina kitu, maisha yangu kasumba. Na mumba tablesi wala sio kesi, ila ukini chipi sawa bisi na ipo vichenji. Tutaishi vipi ukini saliti sawa, ila siwezi kusema sana nisijenga kukulu Mungu. Ajapanga Maulana kuwa wea poa kwangu, ila najikaza moyoni na machungu. Aya
mapepe, mchawi laifu maseke. Nipete na minitulize mawenge. Mapepe, mchawi laifu maseke.
Watoto mpande nizela, watoto kinyamkela. Aweka tozmaela, nakubala sana mwanangu kamchona. Awele uga tosa, mwanangu chachala. Torino ni peace, mwanangu mpemba kwasi. Awe matupa, nakubala sana mwanangu kani. Kali voice, lama mjeda. Ameneja diabala.